Disani rings black money. Never be my kubizani. Jakalochi manye yezani. Zindi chayu kumajani. Let me tell you what you do. Disani rings black money. Never be my kubizani. Jakalochi manye yezani. Zindi chayu kumajani. Kwa tikiri la wazi na kano kapaka chini. Nadia wakuni na baby tawani yo majini. Fresh and clean no nyo mirwa mubutini. Chidongo chinu mapeki shake to money. Kwa katikili la wazi na kano kapaka chini. Nadia wakuni na baby tawani yo majini. Fresh and clean no nyo mirwa mubutini. Chidongo chinu makati we dance to the beat. Tuwa kuba tuwa unyo mufo. Kwa kanyumi tawani ke mikono jyo. Tule seka noke kariko. Tulikumalula bali kusodai. Kanaka imba kamurembe. Jagala tukazine mujembe. Kaleta nesuri samde. Tinafe tulikuwa hitu wande. Kanaka imba kamurembe. Jagala tukazine mujembe. Kaleta nesuri samde. Tinafe tulikuwa hitu wande. Kwa katikini ya mwazi na kanoka paka chini. Naja wakuni na pebi tawani yo majini. Flesh and clean no nyo mirwa mubutini. Chidongo chinu mapebi shake to money. Kwa katikini ya mwazi na kanoka paka chini. Naja wakuni na pebi tawani yo majini. Flesh and clean no nyo mirwa mubutini. Chidongo chinu makati we dance to the beat. Tuwa sekula na bongo. NSPD ya chombo. Mia di tafla karambo. Ina di Lugo City tubaliso mchele. Echi watu bochi nyola. Nyola. Baby ebiso bobi zola. Zola. Nyumilu abo we mola. Mola. Benda nlola ka boda. Boda. I love your sweet body. Let me be your big daddy. Mukwano jetu ye party. Kubaze na wetu afuka balongo. Kwa katikini la mozi na kanoka paka chini. Naja wakuni na baby tawani yo madini. Flesh and clean no nyumilwa mubutini. Chidongo chinu mapeki shake to money. Kwa katikini la mozi na kanoka paka chini. Naja wakuni na baby tawani yo madini. Flesh and clean no nyumilwa mubutini. Chidongo chinu makati we dance to the beat. Chini chini I love the way you go chini. Umwananga nyumide mujinyo. Sanyo sanyo the way you go chini. Mukasanyo the way you do me. Baby the first time I saw you walingo nyumie mukagato. Your body shape like a boto. Obulundi bobuto changa moto. Dizon mada ne kasake. Tula reduka tunwa champagne. Te tunwa sada waka we maintain. Tuwa kuwe mpaka. Kwa katikini la mozi na kanoka paka chini. Naja wakuni na baby tawani yo majini. Flesh and clean no nyumilwa mubutini. Chidongo chinu mapeki shake to money. Kwa katikini la mozi na kanoka paka chini. Naja wakuni na baby tawani yo majini. Flesh and clean no nyumilwa mubutini. Chidongo chinu makati we dance to the beat. Disani rings black money. Never be makubizani. Jangalochi manye yezani. Zindi chayu kumajani. This only rings black man.
Let me tell you what you do.
Never be my kubizani.
Let me tell you what you do.
Jagalochi manye yensani.
Let me tell you what you do.
Sendi chayu kumajani.